Records.
And this is public announcement.
Believe that. Hold your shorty, we are naughty.
Yeah, nakupa code na location wapi leo kineleweka. Wapi watoto zuri vipo viuno vya kushika. Wapi mziki mzuri kwa ma speakers itasikika. Wapi chupa na maglass nyama zitalika. Check hizo pieces zinashuka dabo dabo. Ni kulenga tu mashimo strong sticker pull table. What's up bubu, what's going on yo. Usiwe bubu bonga na mimi ndo don yo. Nimezi deres na vo swing izo makali yo. Kinipa namba na double tap na sali yo. So what's up ma, welcome to my hotel room. I got a double bed, one for the smoking doom. Let's get it freaky till the neighbor will know my name. Ajajajajaj, I really really like that game. Mafuta ikapita nkasita kumwita. Kugeuka ni lodi na mchomvu anamwita. Kaitika, katimba, kabwaga, mazima.
Many strike a carpele, piga sana misele. No play zaidi mbele, sema sina kelele. Vipele vinavowasha na vikuna kaa vipele. Bla bla watakunywa minki shika mbele. Moto na waka nilo dies, msururu wa malaiz. Na poli atakwa ice, watoto the rolling dice. Mwenye kiti na vice, kaeni chini ni advice. Na mtoto mkali ndichi niko mche na makwichi. Msela una preach abadi za mume kwa mabichi. Na hindo mida, ya kuwasha wida. Kujisikia barida, ujue ni kawaida. Ukisikia makida, ujue umekachwa na mida. Ajejejejeje, niko vinu va amigo, nakabuma jejeje. Nite ule mzigo, ni uteke teke teke. Nikukosa ni pigo, are are are. Ajejejejeje.
Mafuta ikapita, nkasita kumwita.
Ajejejejeje.
Kugeuka ni lodi, na mchomvu anamwita.